ngimoshela isikhathi. Ngikhona ingoba le inokhawuthi uthi keep imali, mina ngifuna imali. Look my brother, asangizodlala ekusewe bhuti, ungangimoshela isikhathi.
Keep your money, don't spend it.